howlgalka ka qeyjay arrimaha amaanka magaalada iyo waliba hay'adda nabad sugidda sirdoonka koonfur galbeed iyo kusoo biyeena xaafadaha qaar ee gudaha magaalada Baydhabo gobolka Bay. Waliba howlgalka intiisu dareer ilaa ka ururiyay dhalinyaro badan hanason liniski jay meel banaange kureedna la fariyay in hay'adaha amaanka kula shaqeeyaan arrimaha amaanka. Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo aan helbaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee Isaac Duwaysane oo goobta banaanka ee kala hadlay dhalinyaradan yana dardaaran jeediya
waliba hadbuleer han jeediyana ciidamada qeybasha shal duban oo saraakiisha nisa oo walaalkan Cabdi Fatax aan ka weyni dhamaantii weelana eedan ma santin run ahaantii magaalada Baydhabo shaqo faylan ka haytan isigoo meel raay guutan hay'ado amniga qeybasha shal duban dhalinyarada hortaana fadhiid oo meel raay uu ka dee meel raay fursadan helin inuu hor surugno oo qudbayna walinka baaqana inuu nabad dadku kula shaqeeyaan walinka baaqana in nabad gelyo dadku kula shaqeeyaan hooba danka nabad aan yaalo fan ama nabad aan yaal horumar aan jiraana walbarashan jiraana caafimaad aan jiraana shaqeyn jiraana wadooyin la dhiso aan jiraan antan horumarin oo magaalada Baydhabo guutaan koonfur galbeed ku dareeran oo dhan ma jiraayaan marka saas dartay wali codsana in nabad aan kula shaqeeytan in heedo amniga qeybasha shal duun la shaqeeytan
soo kale wasiirka wasaaradda hanaanada hoolaha koonfur galbeed Sandheere Maxamed Iftiin yirni shay la hadlay dhalinyaradan la ka qabadi horgalka
ma way si sheegane haddii saacad roob uu gubadahay roobku dhalinyari isin oo kale ah ya difaaciga kiidin ya duurka in jeefto ya roobka gubadahay adikii la dhalatay walaayo in jeefto abniga kiida badbaadada teeda ogtiin dhalinyari isin oo kale ah oo isin sagaal bilood ka wada dhalatay ya difaac ya may inta macwisnay liimbi ya ka dagaalamayaan gobolada dhex iyo shabeelada dhex han weelahayow waalidiinta oo hor dagaalamayaan isigna walaal la siin aruuriyahay war ama bashakab walba ama in sheegna lan iyo halka gabad ama walda deersay la siin aruuriyahay haa ilaahay ku absada la shaqeeyay ee abniga wal siin jeeli dadka ku dhalateen dalka ku dhalateen wal siin baahan ciidamada la qoraa labaatan jeer kale in baahanyahay atin war dalkuun geeka haani hoggaamiyay lahay mustaqbalka isugu.